moyoni kama kifo silembi anytime natokea. So kwamba sikupendi la staki mazoea. Nikukumbushana tu kwa kuna mwanga kuna giza, so ukitaka vyote vingae. Ayo so maisha. The waiting's over, nangu wa mtawali missi slogan. Mashuti flani mbali kama Kelvin Yonda. Na kwa Air Jordan mwendo wa kutoa nkipokea. Usimtishie kujamba kwa sira ndugu yangu tajinye. Thanks for coming, uneza kwenda leave me alone. Tajiri ubaki tajiri akijifanya maskini. Na uo ndo kweli wa moyoni ambao tabaki ya kuwa siri. Maskini ubaki maskini akijifanya tajiri. Ni akili kumkichwa nana nantisha na Mungu yupo. Na ulienu naishia hapa kwa tusifike huko. Nimesukosuko party 2 vile bongo bass tu. Ila kwa sasa hakuna yote anashinda kurap. Yo makubwa madogo yana nafuu. Wana sound ikawa na flu. Yano alindizwa ridazwa ridu. Mnipe pasi mini yoshe miguu.
Believe in authority is the greatest enemy of
you. Natia mpila kwenye wavu no la Kongo Bukavu. Vibe ubaki kuwa mchuzi ikiwa kwako pakavu. Sikukuu ya wapumbavu mganga kagiza kisamu. Yani unemchumu ndo mbaya takupa shavu. Ona Mungu yuko nasi ila tatizo ndo hawa chatu. Mama alisema kuo yaone wabaya watu. Mwenyeji njoo mgeni apone zisaa chafu. Na vimeundo sasa hapo sivyone vimekaa rafu. Mbele mtiti nyuma ntiti yani kila talk na madadem. Ukwere uburudishi acha niwape discipline got them. Kila young msodo pita Google set my name kapata picha nkupe na flame. Your brother from another mother toka Mwanza nita shooter yani sniper. Mindo father na kuna kukana mimi kwenye cypher. Mtu muhimu kwenye taifa na ndonanza wape kaifa. Nipo na ntakwepo kama brother Mr. Blue Bison. Life is too short na mumbaji wako say. Na valentine kwetu siku tu mapenzi kila day. Sensei K Rasta uwezi nipata ukidelay vitendo tu na sasa siongei.
Okay.
Mini kama kifo silembi anytime natokea. And so kwamba sikupendi la staki mazoea. Ni kukumbushana tu kwa kuna mwanga kuna giza. Sa ukitaka vyote vingae. Ayo so maisha. The waiting's over nangu wa mtawali missi slogan. Mashuti flani mbali kama Aruna Moshi Boba. Na kwa Air Jordan mwendo wa kutoa nkipokea. Usintishe kujamba kwa sira ndugu yangu tajije.
Yeah, yeah.
Last respect. Heba nilisema mwarudisha darasani mapate mapinduzi ya kemi. Mungu anajua nitakuwa nani.
Yes.
Napweza uwezi kuntabili. Na lengo soku make it when jamii kupata knowledge. You can't know my brain. Hata ukisoma psychology. Introduce new formula street wananita. Hey one.